Kulukwa bamulamu n'obuta kubwa ku nsolo bonna ntitunyiga ebyo bwe tubeera nabyo mpawo kyenjula ensimbi efunwa mulamu tefuna muku nteesa buteesa ebyatulema tubireke tugendere we twabadde siraba nsobi tebunzija ebigambo siragidde lwa mpaka naawe tuwe endowoozayo tugiwulirize afirika yanditeesezza tekiba kibi neva ku nfuga yabeeru eranze bensaba era bwe tutave mu nkwawa mwe tuli kati ekye tunakoma okwetta saagala oseke ebibiina by'obufuzi twabiwanyisa twakola ebibiina byakufuna era kiwe kiri okuva mu gyenkaaga gyotolaba kimwafiika okujjulula omufuzi mundu gyobaka mpoza boolubatunga nnyerere wano yate nga siiwe yanakwasisa banne bavuge mpoza batona boolubatunga nnyerere wano yate nga siiwe nakwasisa banne bavuge newalala zambiya kawunda gwe mmanyi yawangulibwa nakkiriza nti nno bwe guli uganda twalondanga nenjitutumya okulonda kyatubulanga wattenze saliyo gye twabaliranga obululu kyokka ebyavanga yeno twabifunanga katonda ye mujulizi ekyaddiriranga mundu kuva mu sitowa twetirimbule ekirala mu gavumenti ezo gwajabagira mandi buli omu munnange lwolya lwobala wabanga ku ttalo okukumi agabbi gaabuke n'omanya obulungi bwakalulu kemwakuba luli mandi agaziiko n'emmundu neyunifoomu bakita weffe twesonda agabbi gambale gattako galiisa gonnanga musolo era gwe gugula emmundu ezatusanjaga amazima gogerwe nti nno we tuli kati ebintu by'engeri ng'eyo byakendeera tugendere lwe twabadde bwentyo bwe nsaba bikyusiza mu maaso eyo bwe birisoba naye okuva ku mbeera eno tudde ku biso bannayuganda bannange emmeeme zikule mukkiriziganye nange nga sirwa mpaka sasoma naye njawula obuugi ku mata baana ba ssebo obufuzi obunnumya omutwe baawo kalungi kavaamu nammwe mulabe enguudo zaazika okuva gye twava mbyalo omuzungu we yaleka akomye de twayongerako zino eziyingira ebibuga zaawo mokoka olansi n'abetenteka nga teribanyega wanno ekkolero eryasigala likola limu lye ly'abaweesi bannansa bawana katwe wadde ebirwa byerabirwa tetwandikikoze nkwerabira mbeera eyo twabonaabona kati tukaba bya bwavu yenjiri eriwo nga yeegasseemu abakola n'abatakola abantu nga bazimbye enju tonola bakina bawejjera babungeesa obukwo bwa soya wadde waliwo obwavu abaavu mugume kasita waliwo abalina ebingi musabe okusinga lwe munaatuzza ate mufa omuyo buddemu munyage mwegaggawaze zembeerera ddala omwavu n'enkuba ekinu naye nga tewaliwo binaabange mudduke iiki tulemye okwasa tuyise wala ebyokufuna tubiyise byabufuzi kale mulabe nze mpagira okuba omwavu nga nfuna otulo okusinga okuba n'ebingi nsule ku lusa liwa ndowooza yaleete tukubaganye temunzibunula obubisiragidde lwa mpaka olunattawambwa mu nnyindo mwerusookera kitawe n'aziba ennyindo n'abuba olusu naffe ekigambo bya bufuzi kyajjula emitwe bawalowooza byamakulu kyagali mu kyo saamakulu gaakyo mu bufunze weegali naye afirika gaagirema ttaabu mululu lutujja weebasaanike kale mulabe lutujja weebasoosootola kale mulabe lututwale gye basaanika tweyayamule munnyonnyole obugambo buno bwatuubula akamu ye demokolasa tava ku mimwa ate human light keeka okubiri tufuna akasinga kannaako amakulu kati mwabasoma bakangamba abayigirize mwe muba mutukiikirira mu kkola kino bwe mulimala okulemwa mu mpite lumu nnyonnyole obugambo obwo munyinyonnyoke mulyoke mukabira effiizi ezaabaweerera mumanye nti omugezi azaalwa amagezi alina kunji kambala janira basebo kati tulwane kukuza kwanga sikunda mugu mulisima bimba buli teka kati wano nga mumaze kizula nti sente bulamu ebyange bibyo bannange nga bikujita mujje tujikereka ate nja kumakya era tunyumiriza nti nno sente bulamu teri mufumu gaga wano tumbuzabuza ekibasudde ge mannya sirina mupya nze nnayimba ne mugamugerwa tirikyenkisa